Sikiza hapa we msichana. I am not a offer for you. Lover to sing for you every day. Oh. Instead you here. Oh, you started to dance. Mimi siyo ufa ya kompenzi kuimbi yange kila siku. Badala usikie walae unaanza tu kubanju. Ateni edire kenada.